urukiko kuba warasabye ko icyo cyemezo cyaba gihagaritswe icyo kintu ni ikintu twese twashimye urukiko rwakoze umurimo rushinzwe yuko amasezerano nk'ariya atajya gutya ngo abantu bayajugunye batamenye uko bigenze ubura icyo cyifuzo basabye ntawe utagishyigikiye tukaba dusaba nyine uko ibintu byakomeza bikajya mu nzira abantu ntibabe mu gihirahiro bakacyora kugera ku byo bari babemereye bakagira mbese amahoro
General Augustin Ndindirimana waburanishijwe n'abiya rukiko rwa Arusha ubana n'abariya bagabo basiga Arusha babura aho berekeza imibereho babayemo wayinyuzemo ubyakirute
nicyo kuko bariya bagabo twarabanye twabanye muri prison twabanye no muri safe house hariya bimurira abafunguwe babayabere cyangwa se barangije ibihano byabo mu by'ukuri ndabazi kandi nuko bamerewe uko bagiye bamera hariya hantu ndabizi uko nanjye nabinyuze ni ibintu bikomeye cyane kandi umuntu wese ubazi uzi ibibazo by'abanyarwanda nta kuntu atavuga ati bariya abantu bakwiye kuruhuka bakava muri kariya kababaro imiryango yabo ikava muri kariya kababaro mbese ntibihere hariya ahubwo bikagera aho basanga imiryango yabo icyo nakwifuza rwose ni uko nabo bamerwa neza bakagera ku miryango yabo biriya bikaba mbese nk'intambwe urukiko rukwiye kuzakomeza kugira ngo bagere ku cyo umuntu wese aba ategereje muri ubu buzima kubana n'uwe rwose ndabumva
usanga ari iki kibuza ibihugu by'Uburayi ndetse n'Amerika n'ahandi kwakira bifuza gusanga imiryango yabo
nibyo na sabye nk'uko nabo basabye yuko nasubirana n'umuryango wanjye ntabwo byoroshye ariko nabigezeho kandi si cyo genyine ntibyukumvikana ukuntu ibihugu tuzi yuko byateye imbere mu byerekeye kubahiriza amategeko kubahiriza amabwiriza ajyanye n'ikiremwa muntu batakumva n'ikibazo cy'abariya bagabo yuko bakwiye gusanga imiryango yabo ntabwo iyo miryango isaba runi ko ibatunga iyo miryango irasaba yuko abo bantu babasanga ni ikintu cy'ingenzi kigombye kubahirizwa
mbese wowe General Ndindirimana hari amahitamo wahawe yo kujya mu Rwanda cyangwa se gusanga umuryango wawe mu Bubiligi
yewe ntabwo nigeze nhitamo nakomeje kugushaka ko nasanga umuryango wanjye ngira Imana birakunda ariko rero kuba baratubwiye bati ngo mudashoboye kujya hariya mwatuvira ahangaha mukaba mugiye mu bindi bihugu mutubwire ibyo mwumva mwajyamo ibyo rwose barabitubwiye duhayemo igisubizo mu kibazo twari dufite nyacyo kugira ngo tuve aho hantu cyarakunze kandi uzi ko hano mu Bubiligi atari byo gusa bemereye navuga nka mugenzi Justin Bagambike Emmanuel na Kabiligi yanyuze hano rya General Kabiligi na Nzabirinda Joseph aho bose Bubiligi barabemereye baza basanga imiryango yabo nkumva rero yuko nta kindi kizabuzana n'Ubufaransa na Canada kuko abenshi ndumva ariho bafite imiryango nta kizabuza kugira ngo bemere ko abo bantu basanga imiryango ubwo rero nkumva ko bariyanyiga n'abazi cyane uko bateye uko twanabanye mu Rwanda ntabwo aribo bazaza gutera ibibazo
General Augustin Ndindirimana ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
urakoze cyane Venuste.